Santa man, be a my son. You my valas, my poka chukua. What is this? Bob's entertainment. Okusubula unogulunji nyo. Pero mukumikisa uangula. Nava virudemu obalabe tunula. Malaka banka tunongo kagawala. Oh, okusubula unogulunji nyo. Pero mukumikisa uangula. Nava virudemu obalabe tunula. Malaka banka tunongo kagawala. Okay. Bavuka banyange mudemu kusubula. Chimayo kufuna senda kusoka kupangirira. Nebwe nzikwata konzira mukusubula. Kubango kusubula, ulimu amagoba. Subya teri munta akola ngatagala magoba. Oboya gala gaga wala damu kusubula. Awembera eba eja kuterera. Obolo zankuli mabuza Mr. Chirumira. Akubule byonna ebifa mukusubula. Atecha omusubuzabu langa kosente yona. Sira banga komusubuzi nga asabiriza. Abatali basubuzi beba musabiriza. Webala baina sente bati bamu agaliza kabali mibali mangona obagala kubaza omabaga kusula musula katuda yali bagaliza okusubula kuno kulunji nyo pero mukumikisa owangula naba birudemu obalabe tunula malaka banka tunongo gagawala oh okusubula kuno kulunji nyo pero mukumikisa owangula naba birudemu obalabe tunula malaka banka tunongo gagawala okay basubiza abasinga babigagawaliddemu Chobo chibera mu oganyirwa mu buza basubuzi bakule byona ebirimu awotegera omuntu balina sente bwe yakola mu abantu bakuze mingi na eti bafuna mu sango musubuza tude nga batese kintu kimu awotegera okusubula kuli buli wamu abasubuze bamanye engeri gye bafuna mu okusubula ye business mu mirimu oyingira business eyo obo maze bagenda okuyita omwaka omanya amagoba gokoze bakubana batagala kusubula yo manyi be babaze buli omwa yaya nola bakula bibye ekabule kusubula yo nona sawa Ya ina kuluguda nwenye naba sabaze Okusubula kuno kulunji nyo Pero mukumikisa owangula Naba birudemu obalabe tunula Malaka banka tunongo gagawala Oh, okusubula kuno kulunji nyo Pero mukumikisa owangula Naba birudemu obalabe tunula Malaka banka tunongo gagawala Okay, Nicholas Damo kusubula Peter Damo kusubula Flanka J Damo kusubula Bill Gates Tova mukusubula, Chirumira, Bera mukusubula, Gumira, Damukusubula, Fleki, Damukusubula, Semanda, Damukusubula, Makuloviki, Damukusubula, Vision Boy, Damukusubula, Bavubuka, Damukusubula, Vena, Damukusubula, Kusubula kuno kwe kuine simbi, Fena, Damukusubula, Kusubula kuno kwe kuine chama, Ajose Mavasi Music.